Oh man, this beat is crazy, man.
Yeah.
Yeah. It ain't awful, so soulful.
I'm me. I know you ain't believe it.
Shilla Bar, baby. Hey.
Hey.
Hey. I do this for money, but I'm married to the game. Tango ni me talk, I make you pensy. Shout my dame, life go won in mini. Chat them say, chat to kill the same night with Kino. Ilala, to make you bang bang. Born in town to you, near with Baba phone folk. Is anybody with a hates me? I don't know. Me no funny mambo yangu, I don't f with yo. Nanki taka nazo twa EP ni kwana Mario. Mim to fly ni mwenye shima lo si no ni boya. I love from be my dog was in chukulia oya oya. Tuki taka tadi mwako mwenye tunga mpora. Watoto dog wana negopo wana paranoia. I don't know why you complicate. And how long yo niggas greeny leaning tani appreciate. Man at the down is a duplicate. We only wizzing order to add you mwingine. Okay, who's next? I speak louder. Lado 2020 mungu baba. I'm noisy love them cancel me bad. Nipo kwenye aso tangu enza Nokia pin charger. Akuna beat is chacha kui martyr. And I'm killing everybody ni mochuna se ongei. Miaka tuina kwenda lafu baba sipote. Level ni lofika sifu kama mtapanda bay. Mlio mi wanini baba apa panda bay. Game yangu siwa truth out there. Naifanya kwa wakika. Demana paka leo si jepotea. Bada mdogo sasa nini unaongea. Mweza kwa na kujua. Kumbatu lako lina shibu care.
Yeah, yeah.
Promise to myself, never lose. All is on a mission, cruising through, making moves. I refuse to lose, gotta pick and choose. Breaking through like breaking news, I can't snooze. Shako na washkaji, now the time to be haters. Bado na songa macho mbele kwenye cheddar. Focus on my grind, no time for debaters. Mungu wa shabariki, you're just spectators. Too busy with my fate, you can't relate. Hato keshe kunyombia mabaya, Mungu wa shani bless. Kila lana na geuzo kwa baraka kila stage. Shahaso sana, now it's time to celebrate. Mtomba sana usiku, mvuwe nyeshe na masika. Njani napopita, bado mchizi mitafika. Classic after classic, wanatamani singe skika. Hata msilibe, bado mtani tawashika. Wake up in the morning, all I'm thinking about is paper. Dream so big, stacking money, skyscraper. Hustle in my veins, my ambition never taper. Check my rhyme, so sleek, cutting through like laser. Swezi kucheza na iramani juu ya meza. Shona wapi na popita, wala swezi kuteleza. Game a whole heart kwenye game, najua naweza. Bongo batimbaya, bora nkaishi zangu tuingereza.